Brave Only Music.
Bambi batila, lesa ta kwaba. Bambi batila, lesa ta tumfwa. Lelo na lishiba. Pali ineta lala. Alinte mwisha. Vande alimfwila. Kalumbanye, lumbanye. Ishi nalie. Kalumbanye, lumbanye. Ishi nalie. Takwaba chite mwiko kuno kunse Bafwaye sansa mchalo chaluba Bafwaye mweo mchalo chakowela Mwega bumbile myulu nesonde Nalisango mweo muli mwe Takwaba, takwakabe Bambi abangante mwanga imwe Kalumbanye, lumbanye, ishinale Temuiko, la da da.